black market records.
Kush, kush.
Atenção, chegou o rei. Nova casa e nova lei. Fala calmo e com força. Fode, fode, não faz força.
Fade, ni mzai na manguela. A melandi ya mekam tu maeria. Na mangoko anaroria. Kina mwenda kina fake na kawera. Chiii. Nikituwa watadata. Boy flani wa mabando na madata. Nikifinya kata boata. Kata ta, katembe kama bata. Ama 35 go through tetu na gang gang. Checky gang 35 sote bam man. Basta check, basta tummy. Make it heavy cause you know I'ma count. I'ma make it count, I'ma bring my heart. I'ma bring my heart, I'ma bring my
egg.
Bring my egg, yeah, make my mama proud.
Kings, uta feel dizzy, beat. Ina feel easy, VP, mina feel tukuroga. Goma tamu uta feel tukunyonga. Chwi, chwi, umechika getoga. Brr, brr, na wakangani kisoga. Kage faro nimebonda.
First of all, it's a nona kuwa guiji. Kijana, wakarura mina pena panda miti. I'm a lucky boy, kucha mbenye niko blessed. Siku fia tuka miti. Siku easy life, mina piga miti. Kani ngori wea ndondoka. Kuwa easy, kuwa busy, wea moka. Anyway, mia straight out na nyuki, na nyuki. Nimeteka junkie na umanki. Anadai kumfutu kiwa drunken. Katoto kawenyewe mina master. Zuhu.
Kings, uta feel dizzy, beat. Ina feel easy, VP, mina feel tukuroga. Ngoma tamu uta feel tukunyonga. Chwi, chwi, umechika getoga. Brr.